Za mjini nazo zaendelea, joto linapanda, ulimitone unataka ni uburudishe moyo kwa hiki nilichopata, kwani wako wengi hata kidogo ikia wajapata. Siwazidi kupambana, ila ni neema umenipatia. Kama kupambana, mbele yangu wametangulia. Umenipa kabla yao, nipe kushukuru. Nipe kushukuru hata kwa hiki ulichonipatia. Nipe kushukuru, kushukuru Bwana. Nipe kushukuru hata kwa hiki nilichokipata, Mungu wangu. Nipe kushukuru, kushukuru Bwana.
Nipe kushukuru, kushukuru Bwana. Nipe kushukuru, kushukuru Bwana. Nipe kushukuru, kushukuru Bwana. Nipe kushukuru, kushukuru Bwana.
Tumetajwa wali utajili kwetu hatukujaliwa. Isinifanye kukufuru, mana uzima ulinipatia. Nipe kushukuru kwa kila hali ninayopitia. Nikumbuke we ni Mungu, kila wakati unanifuatilia. Nipe kushukuru hata kwa hiki ulichonipatia,
Mungu wangu.
Nipe kushukuru, kushukuru Bwana. Nipe kushukuru hata kwa hiki nilichokipata.
Nipe kushukuru, kushukuru Bwana. Nipe kushukuru, kushukuru Bwana. Nipe kushukuru, kushukuru Bwana. Nipe kushukuru, kushukuru Bwana. Nipe kushukuru.
Kushukuru,
kushukuru Bwana.
Mungu wangu.
Nipe kushukuru.